Ujambo ndugu msikilizaji na karibu katika awamu nyingine ya makala ya Nyanja za Kilimo. Awamu ambayo madhumuni yake ni kukusaidia wewe mkulima kuimarisha ujuzi wako shambani ili uwe mkulima hodari. Hivyo valia magwanda yako ya kazi. Chukua kalamu na daftari, tuende shambani. Mimi ni John Waishu.
Minapata raha nikiona kilimo kinavyopanda thamani, hakina hasi kinachanya.
Katika awamu yetu iliyopita tulianza safari ya kujielimisha kuhusu kilimo cha mahindi. Tuliweza kuelewa kuhusu njia zinazofaa za kuchagua mbegu na tofauti zilizopo kati ya mbegu zinazonunuliwa kwa ajili ya kutumika kwa upanzi na zile ambazo ni za kutumika kama vyakula. Katika awamu yetu hii leo tutajifunza kuhusu mbinu bora zaidi ambazo mkulima wa mahindi anapaswa kuzijua na kutekeleza ili aweze kupata mazao yaliyo bora. Kulingana na Bi Damaris Wanja, afisa wa uzalishaji wa mbegu mbalimbali katika kampuni ya Kenya Seed na ambaye pia ni mtaalam wa shughuli za kilimo, hatua ya kwanza na ya muhimu zaidi kwa mkulima yoyote yule ni kufanya utafiti wa mchanga ili kujua aina ya mchanga ambao unapatikana kwenye shamba lako. Kulingana na Wanja, utafiti huu utamsaidia mkulima kuelewa rutuba ya mchanga wake na kujua kama anahitaji madini fulani au kupunguza madini fulani, jambo ambalo anaweza tu kufanya iwapo anajua mchanga wake. Hili ni jambo ambalo anasema hata mkulima anaweza kujifanyia yeye mwenyewe au kumtafuta mtaalamu.
Kabla upande mahindi, the first thing you do is you do a soil test. A soil test is not expensive, si lazima uende a soil test. Kuna so many testing kits. Unaweza, ni kitu wenye unaweza jifanyia paka wewe mwenyewe nyumbani. Ama unatafuta an expert anakuja na kufanya the soil analysis. And I'm saying this kwa sababu most of the soils, especially in Narok and the parts of Uasin Gishu and Trans Nzoia, the soils are very acidic. Mchanga hiyo acidic inamaanisha wewe utaenda uweke mbolea kwa mahindi yako chini wakati wa kupanda. Lakini mbolea haiwezi kuwa taken by the plant kwa sababu the soils zikiwa acidic inamaanisha hizo minerals zenye umeweka they are locked. So if the minerals are locked, mimea ina uwezo wa kuchukua hiyo mimea madini yenye iko chini. So that's why I recommend unachukua, unafanya soil testing, and wakati unanunua mbolea ya kupanda, I insist unanunua soil conditioner. Kuna moja mzuri sana inaitwa Max Yield. Unachanganya na mbolea yako, ina stabilize the soil pH.
Pengine kwa yule mtu ambaye haelewi what does this acidic means? Je, kuna aina zingine za mchanga ambazo basi ziko?
Number one, soils can be either acidic or alkaline. Na wakati umerekebisha acidity ama alkalinity inakuwa neutral. Sawa. By acid soils inakuja kulingana na inaletwa kwa sababu ya hizi mbolea zenye mnatumia, especially tuseme like DAP, all traditional fertilizers. Umeishi kutumia for a very long time, zina trigger something we call the aluminium ions inapatikana kwa mchanga. So ni kumaanisha those soils are acidic kwa sababu ya overusage of those planting fertilizers yenye umekuwa ukipanda ukitumia, na mmea haina uwezo wa kuuptake that phosphorus that you put in the soil. That is what we mean by acidic soil. Na acidic soil pH yake iko less than 6. Utapata sometimes 3 ukipata, if an expert tells you mchanga yako iko na acid ya pH ya 4, 5, 3, that is acid soil. Lakini once ime stabilize ikaanza kufika maybe 6 towards neutral, ndio mchanga mzuri. The alkaline soils pH yao ina range between kutoka 8, 9, 10 ikiendelea. Jinsi ya kurekebisha mchanga ya acidic, now that kama Narok, I'm giving you a product we have, it's called Max Yield. Una incorporate na planting fertilizer and in the next 2 weeks, as long as they are in, utapata mchanga yako umeanza kurudi towards the right pH.
Jambo la pili katika ukulima huu ni suala la kutayarisha shamba lako. Usia wa Bi Wanja kwa mkulima ni kwamba mkulima anafaa kuandaa au kulilima shamba lake angalau mwezi mmoja kabla ya kupanda. Hii ni njia ya kuhakikisha kwamba unapopanda utakuwa umekabiliana na magugu ambayo iwapo utapanda tu mara baada ya kulima, magugu yataota kukungania madini na mbegu ulizozipanda.
You must prepare your land at least 1 month before the main season. At least ukiprepare land, you are sure kama like unatumia the same like herbicides. Ukiprepare a land 1 month before planting, unapatia chance the weeds to emerge, alafu una control weeds, ndio by the time unafika wakati wa kupanda, shamba ni safi, hauna any interference by the weeds.
Ingine ya muhimu kwa mkulima wakati wa upanzi ni kutafuta mbegu ambazo zinaendana na eneo lake la upanzi, kama tulivyozungumzia katika awamu yetu ya kwanza. Pia unashauriwa kutafuta mbolea yenye wingi wa madini ya phosphorus wakati wa upanzi, na pia kujiepusha na kupanda mbegu nyingi kupita kiwango ambacho kinahitajika shambani.
Tumesema you must have the right seed. Ukuwe na certified seed yenye uko sure umecertify ya kwamba it is from a company, from any known seed company. Then here the choice of fertilizer, you choose a high phosphorus fertilizer at the time of planting. Then ukiwakati wa kupanda, ensure that you have the best population, kwa sababu number one, kama mahindi ni chache kwa shamba, hapo ndio umeanguka mara ya kwanza. Lazima ukuwe na the right population, at least ukuwe na 40,000 per acre. That is okay. Na tunatumia spacing ya 20 by 70 centimeters.
Kufikia hapo, ndugu mkulima, ninaomba kutia breaki kwenye makala haya ya Nyanja za Kilimo hii leo. Imani yangu ikiwa kwamba umepata kuimarisha ujuzi wako kuhusu kilimo cha upanzi wa mahindi. Hadi juma lijalo tutakapokutana tena katika shughuli sawia, endelea kukaza kamba shambani. Nami nielekee zangu nyanjani kukutafutia ujuzi zaidi wa kuboresha kilimo chako. Mimi ni John Waishuka.